Whakatake te hau ki te uru. Whakatake te hau ki te tonga. Kia mā kine kina ki uta. Kia mā taratara ki taim. E hi ahiana te atakura. He tio. He huka. He hauhu. Ti hei mauri ora. Tēnā koutou katoa. Kei te whakarunga mai koe ki te irirangi o te Aotearoa. You're listening to Radio New Zealand. Did you like that, Nanny? It is one of the why that you taught me. Kei te mahara a hau ki ngā pau, ngā waiata, ngā haka arati katoa. E hika. Kei te makariri te wai. I am standing in the water so I can touch home. Kei te whānui ngā ringaringa o Tangaroa hei awhi a Papatua Anuku. His hands move out the sand you see. Pari mai, pari atu. So if I am held in those hands, I am taken back to the beach of Waiora, our true home. Waiora te ukaipō, the homeland. Kia tau tō rangi marie ki runga I ngā iwi o te ao. Mā lōres foifoi I lenei aso, e te whakalongo mai I Radio New Zealand. A muia le māsina e alu mā toi sau. When I was in prison somewhere on a dreary day outside of London, that's when I heard the call. God spoke to me. Clear as day. I was looking out my prison window and I heard him as clearly as you would hear the morning dew on the grass. He sounded honestly a lot like James Earl Jones, but not like James Earl Jones as Darth Vader, of course. More like James Earl Jones as the King of the Lions in The Lion King.